chijabu nisione, nisione mama, nikiona ntaumia, nisione.
Moyo wangu
nauma sana,
siwezi kukwambia
sana,
najitahidi kuvumilia,
jitahidi
nizidi na njia.
Baby, mgini chumora Mazembona uno kikosora Nitishu mamukora Bikama basangi horera
Burimusi na marira Bikanu muzu mutima Nofuma ngubitwa Hakonyo chisha maganya
Misichali maneno ya watu kusema unamuagara Ila tafadhali ifiche chapo esini nimera Chani kusema kwamba na mwangara Ila tafadhali ifiche chapo nisione
Moyo wangu naumia
Naumia
Siwezi kukwambia
Naumia mama
Najitahidi kuvumilia
Naumia sana
Nizidi na njia Moyo wangu naumia Siwezi kukwambia Najitahidi kuvumilia Nizidi na njia
Shaka kuyavura Umutima wanje wasewe kukubura Naulilo simiga, simiga ma Daimon mumbirire, kongie kuyavura
Loli lo, aga, aga my boy loli lo Hala, loli lo, aga, aga my boy loli lo Kimwana, na loli lo I got my boy Lonnie Law. So my turn to Lonnie Law. It's time on platinum, baby. All the way from a 10 kill, Juliza. What to watch it to Lale? A 27, Azo Mafia. Here is Sauti ya Raisi. Toka.
Remember my knees up.